σε μιλέ, κάνετε μου όταν είπε να να μπει σε καμάφε.
Hey, yo, Clama!
Black Market Records.
Dig get it, kita kautani get it, do you all stop betting? Kataka shaky shaky, kitu soft top beki. Katoto kako fine, akya mungu nika keki. Not ready, ako pita tani leta mat beki. Kita kautani get it, do you all stop betting? Kataka shaky shaky, kitu soft top beki. Katoto kako fine, akya mungu nika keki. Not ready, ako pita tani leta mat beki.
Tisha nasty, nasty, ni naughty, naughty. Tuko shapri, kapri, boyo ndo mnati hai, niko happy. Be happy like a lasty lasty natokianga wapi na nyazoni.
Kada kiki vile na slice up duoni chajileza na moche kikizi spice up. Na tepa 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 mbogi yote naziwasha. Weba 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 na pindanga buti tuaka. Stika unanipata.
Dig get it, kitaka utani get it, do you out stop beti. Kataka shaky shaky kitu soft cup beki. Katoto kako fine, akya mungu nika keki. Na pedi ako pita tani leta makreki. Kitaka utani get it, do you out stop beti. Kataka shaky shaky kitu soft cup beki. Katoto kako fine, akya mungu nika keki. Na pedi ako pita tani leta makreki.
Kano shipoa la sani kifa. Independent kame jio akapendi sifa. Chekeshe sadaka utatoa tipewe bita. Nika mshow mtasifa. Nikuonyeshe veinafaa pa kuna ndege mkona visa. Nataka sana nibot. Dawa kichwa panado. Kanu wa shisha wezibo. Figa goti na mbea ploti kusketi shadow mado. Made mwangu wote loyo. Ndovu mispendi maho. Zeshu kisha libido. Kichachisha nigido. Tipido tachoto. Naipigisha nizido. Sirens piga nduru tushangaze next door. Karen kiti suru fanyo utoke samido.
Kitaka utani get it, do you out stop betting? Kataka shaky shaky kitu soft cup beki. Katoto kako fine, akya mungu nika keki. Na pedi ako pita tani leta makreki. Kitaka utani get it, do you out stop betting? Kataka shaky shaky kitu soft cup beki. Katoto kako fine, akya mungu nika keki. Na pedi ako pita tani leta makreki.
Lanza zote mini nazo kawa mini asbeti. Baby bado nina panda walio kamisi wengi. Kima CDs kina songa ndani yake fine lady. Onami na kreki, can you see the same as me.
Mtaka yote kosa yote sawa basi nipe fursa. Nkonesha kuna kitu mimi sana neza tupa. Upepo mbaya ishindwe na isifiwe kanirunda. Haluta na chuna chunga uneza skumwa. Venye wakaska wa ida. Basi ndovu nipe moja nipe sensi mila. Saki swali bado mimi saki jina. Ni stana man no other one na marifa.
Dig get it, kitaka utani get it, do you out stop betting? Kataka shaky shaky kitu soft cup beki. Katoto kako fine, akya mungu nika keki. Na pedi ako pita tani leta makreki. Kitaka utani get it, do you out stop betting? Kataka shaky shaky kitu soft cup beki. Katoto kako fine, akya mungu nika keki. Na pedi ako pita tani leta makreki.
Black Market Records.